Johnny News.
Yo, yo. Got the boy coming on the way. Body sign. Kike fumo jumi ande arubaini Unitoki mu Masa shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Saa Mana kila unapodunda buna jaje jina lako Kwenye moyo wangu ishi Napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka niwe na wewe minene Don't you go
Wakajaribu mloga nzila Etira kesha na kombea Ndo kesha na jombea Kota see this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kuto kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Ata figure nda kutulea Wewe na kutoleo Mwenza kuku nyuma nshazunguka Sita kata kumbuka machungu Yale si mapenzi vitungu Ila baby wewe Ulinifuta machungu Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu Don't you go